Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi kugera saa 2 y'ijoro mudukurikire kuri iyo mirongo kandi turi no kuri internet www.radioyacu.com. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindo basuhuza n'icya kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murakaza neza rero mu kiganiro cyanyu muri Isanga. Kugera mu mwaka w'2016 mu Rwanda hari amadini arenga 1500 yiyandikishije mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere n'insengero zirenga 1015. Ese ni ikimenyetso cy'ubwisanzure mu myemerere mu gusenga mu by'amadini? Igisubizo twagiye kugishaka muri Lipodor, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu by'ukuri umuryango uharanira guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Liprodor yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero. Umushyitsi ni perezida wayo, perezida rero wa Liprodor, Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien. Simbatindi. Pasteur Mushimiyimana, muraho murakomeye?
Muraho kandi murakomeye namwe.
Yego rwose turakomeye kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uduhaye, urakaza neza. Gusa rero iyi telefone yawe ndumva ifite akabazo, sinzi nimba network uko imeze, sinzi nimba wajya ku ruhande gato ya rwahuri gato cyane kugira ngo turebe nimba bitungana kurushaho, kuko biragenda bicikagurika.
Yewe ndikubumva neza.
Ye natwe reka turebe nimba biza gukunda. Ibyo aribyo byose nagira ngo ntangire ngushotora kuri pasteri w'ukuri mu itorero ry'abapentekosti. Iyi raporo ya Liprodoru ukanyinura na perezida wa Liprodoru ari kuri pasteri, ntabwo waba waricaye gusa hanyuma ukayiyandikira mu magambo makeya ubushakashatsi mwabukoze gute?
Bishoboka ko abantu bashobora kwicara ngo biyandikire bwite ubushakashatsi, ibitekerezo by'umuntu bwite. Iyi raporo ibikubiyemo n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango wa Liprodoru, tukaba twabukoreye mu gihugu hose.
Yewe ntabwo Pastor, ntabwo umurongo umeze neza pe, sinzi cyangwa se duhagarike twongere tugu wayishyize kuri haut-parleur.
Oya,
kuko biragenda bicikagurika, ntabwo winjira neza muri radio ngo tukumve neza. Cyangwa se icyumba urimo nacyo gishobora kuba gifite akabazo ko kwakira neza imirongo.
Hagarike duhindure niba bishoboka.
Ye, reka mbaze abamfashije baca umurongo hanyuma twongere tuguhamagare turebe ko bikunda. Fatou, est-ce que tu peux couper et puis reprendre dans quelques instants? Nshuti z'ijwi rya Amerika rero, Fatuma Alimasi Kalala, twarimo tugambana ukuntu twongera guhamagara Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien, mugere arimo mushaka mube mwumva aka gatangazo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rero umushyitsi nk'uko nababwiraga mu kanya ni Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien, ni president wa Liprodor. Tugiye kuganira kuri iki cyegeranyo cy'ubushakashatsi Liprodor yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Mu kanya telefone yatugoraga ariko ndibwira noneho ko bigiye gutungana. Pasteri, nanone nongere nguhe ikaze. Pastor Mushimiyimana ntabwo araboneka, muratubabarira. Noneho tubanze dufate rero abantu bashaka kuza muri iki kiganiro kwifatanya natwe abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uwo turi kumwe wa mbere ni Remo. Remo,
karame karame,
uratangaza iki?
Na amahoro, na amahoro. Nawe mwaramutse neza?
Ngiye gutwaramutse neza rwose.
Nuko nuko, Imana ishimwe.
Haleluya.
Amen.
Nuko mu gihe rero bagishaka Pasteri Mushimiyimana Pierre Damien umutumirwa, urashaka kutangaza iki?
Okay, ibyo wenda mwari mwavuze nuko bitewe na poste mwari mwashyizeho na nahise nyibona numva, ahubwo ni nk'aho ari ibyo byabaye na cumi na karindwi itangira, natwe ino nkubiri nayita ngo inkubiri ngo bafunga no madini byatugezeho. Nari ndi icyo wita wenda shehe cyangwa imamu w'umusigiti ahantu.
Uri imamu kandi witwa Remo? Burya se Remo n'izina rya kisilamu?
Ntabwo ari izina rya kisilamu, ni uko nawenda nani nabaye umusilamu nyuma.
Hanyuma ubaye umusilamu wafashe irihe zina rya kisilamu?
Nitwa Abdul Jalil.
Abdul Jalil.
Nyuma rero wenda nge icyo nanavuga ngo ntabwisanzure wenda baduhaye, twagiye kumva twumva ngo umusigiti aho twasengeraga bahafunze. Numva birantangaje. Nta nama bigeze batugisha ati ibi mubireke mureke ibingibi. Oya, no igihombo nge nagize nakwita ngo ni igihombo. Ni abana nari narafunze, umwana utari uzi gusoma, umwana utari uzi kwa utaragiraga isuku, nkamwigisha isuku. Ariko ubu ngubu birababaje, iyo ubonye n'umwana mu isantere kuko yacitse intege ntahabona agira gute asengera asarira, ukabona umwana yari mayibobo yaje yari umusilamu ashobora koga agafata isuku neza azi gusoma. Akavuga ati nge mu ishuri sinzasubirayo, ariko nkandika ibintu ku kibaho ndimo kubigisha ikamugira akamaro akamenya kwisomera. Agashobora kuvuga ngo bari bamaze no kugera ku rwego bashobora kuba batungamo telefone. Ariko na igihombo nge byangezeho bikanambabaza ni ukubabona nyuma babuze aho basengera bikagera gute bagacika intege bagasubira muri bimwe bari bibereyemo.
Mu yandi magambo, uburenganzira bwo urumva bwarahonyowe?
Bwarahonyowe cyane rwose.
Remo alias Abdul Jalil, reka iki kibazo tuze kukigarukaho. Ugume kuri radio yawe, hanyuma Pasteur Mushimiyimana nyine president wa Liprodor yakoze ubu bushakashatsi aze kugusubiza.
Cyane rwose.
Urakoze. Pastor Mushimiyimana,
ndabumva neza Toma.
Noneho rwose turakumva neza natwe. Ndibwira ko ni inshuti z'ijwi rya Amerika zikumva neza mu maradiyo. Mbere yuko tuza kugaruka kuri ibi bibazo by'ubwisanzure bitewe n'amadini n'amatorero n'amasengero yafunzwe, reka tugaruke aho twari twahereye muri cya kibazo natangiye mvuga nti ni ikibazo cyo kugushotora. Uri pasteri, uri perezida wa Riprodoro, ntabwo wiyicariye ngo wiyandikire raporo?
Ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo byaba ari ubushakashatsi, ahubwo waba wanditse ibitekerezo byawe bwite. Ubushakashatsi bisobanuye yuko hari uko bukorwa. Twagiye mu turere twose tw'igihugu tubaza abarebwa n'ikibazo, ni ukuvuga abayobozi b'amatorero n'abayoboke bayo. Hanyuma ibivuyemo nibyo twatangarije Abanyarwanda.
Hano muri iki cyegeranyo mu nshamake yacyo nduzi muvuga yuko mwabajije amadini n'amatorero 28.
Yego.
Mwabajije n'inzego z'abayobozi ku rwego rw'ibanze.
Yego, twabajije n'abayobozi ku nzego z'ibanze.
N'imiryango itabogamiye kuri leta itandukanye.
Imiryango itagengwa na leta, cyane cyane y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Yego. Hanyuma tutabiciyeho, hari amadini mu Rwanda asa naho adahabwa ubwisanzure buhagije, twavuga nk'abayisilamu byigeze kubaho, abayehova nabo hari igihe mu Rwanda bigeze kubera bezwa muri za 80 sinibuka neza, bacyaduka bakabafunga, nabo mwarababajije?
Nabo twarababajije, barimo bo twaganiriye nako hatuma.
Nuko ibi ngibi rero byari ugusasira ikiganiro kugira ngo abatwumva bumve ko nyine bumve ireme ry'ubushakashatsi koko ko rihari. Ndagushimiye cyane rero. Dukomeze. Yego. Noneho rero mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka leta ifunga amasengero menshi cyane ibihumbi. Hanyuma n'uyu nguyu twarimo tuvugana Remo waje kuba imama afata n'izina rya kiislamu rya Abdul Jalil, ati nanjye bamfungiye umusigiti ngira igihombo, ati uburenganzira bwo gusenga bwanjye bwarahonyowe. Aho wamubwira iki?
Urakoze cyane. Ndagira ngo twumvikane neza yuko mu Rwanda batafunze isengero, ko bafunze isengero zitujuje ibisabwa. Hari ibwiriza rijyanye n'uko insengero zigomba kubatse, ibyo zigomba kuba zujuje, kandi byagiyeho mu buryo bwo kurengera uburenganzira bw'Abanyarwanda muri rusange. Hanyuma ibyo bwiriza rero icyagaragaye n'uko abanyamadini ahubwo ntabwo bari barihatiye kurimenya, mu gihe rero ubuyobozi bushinzwe bwarimo bukora bugenzura niba amadini mu myubakire y'insengero bakurikiza igisabwa, niho haje kugaragara yuko amatorero menshi yagiye yubaka insengero atitaye ku nyungu z'abayoboke bayo. Hanyuma izo nsengero rero byabaye ngombwa yuko zifungwa by'agateganyo kugira ngo habanze huzuzwe ibiteganywa n'amategeko by'insengero zigomba kuba zujuje. Ntabwo rero insengero zose ntabwo zafunzwe, hafunzwe izitari zujuje ibisabwa.
Mu magambo make rero, nta burenganzira bwahonyowe.
Mu magambo make, nta burenganzira bwahonyowe kuko amategeko arahari asobanura ibyo insengero zigomba kuba zujuje.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Ndayisenga. Ndayisenga we?
Yego.
Wiriwe neza? Urasa n'uri mu rusaku ariko?
Oya, sindi mu rusaku.
None uri kuri radio ariko niyigaruka muri telefone yawe? Waba ugabanije gatoya?
Nayigabanije.
Noneho icyumviro cyawe cyangwa ikibazo?
Icyumviro cyanjye.
Ndayisenga?
Ndabumva.
Ye, vuga.
icyumviro cyanze kuterekeye amadini none kugira ngo isengero yemegwe
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya Ndayisengira acitse hanyuma hazamo ibintu by'ibyuma ntazi ibyo ari byo ndibwira ko yashaka kubaza ahari ibisabwa kugira ngo idini mbese cyangwa se urusengero rwemerwe Pastor Mushimiyimana ubushakashatsi bwigeze bukomoza kuri icyo kintu cyo kumenya ngo urusengero kugira ngo rwemerwe rugomba kuba rwujuje ibi ngibi
urakoze nta mu bushakashatsi twakoze twarebye amategeko agenga uburenganzira n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda kandi iryo itegeko hari amategeko ari itegeko nshinga d'aboro mu ngingo yaryo ya 37 bitanga ubwo burenganzira n'ubwisanzure bwa mu myemerere hakaza n'iri tegeko nimero 68 ryo kwa 38/2018 naryo biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange naryo bigaragaza kurengera uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amatorero hakaza n'itegeko nimero 72 2018 ryo kwa 31/8 rigiye n'imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku idini ibyo naryo rigaragaramo kurengera uburenganzira bwo gusenga hakaza itegeko nimero 56 2016 ryo kwa 16/12/2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere naryo rikagena mu nshingano z'icyo kigo imitunganyirize n'imibereho byaryo uko uburenganzira bw'amadini uko bugomba gukurikizwa ndetse n'itegeko nimero 10/2012 ryo kwa 2/5 rigena imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda ibyo naryo ndetse hakaza n'iteka rya minisitiri naryo nimero 04/M/015 ryo ku wa 18/5/2015 rishyiraho amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire muri ayo mabwiriza rero maze kuvuga hagaragaramo iby'insengero zigomba kuba zujuje kugira ngo zemererwe ubundi busanzwe harimo yuko insengero zigomba kuba zitubatse kure no kuba zitarengeje urugendo rwa kilometero 5 uturutse aho abayoboke batuye harimo nanone ubuso bw'aho urusengero rugomba kuba rwubatse bungana na 0.5 bya hegitare ndetse no n'ibijyanye n'amasuku ubwiherero parikingi ndetse no gushyiramo ibikoresho bituma insengero zidasakuriza abazituyemo zigomba kuba zituma nta rusaku rusohoka mu nsengero kugira ngo n'abazituriye nabo babashe kugira umutekano ni bimwe rero mu byo ibyo tegeko rirebaho rivugamo ibyo ngibyo hari uko urusengero aho ruba rwubatse aho rwubatswe hangana hanyuma uburyo rufite isuku ubwiherero buhagije parikingi n'ibindi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuri telefone turi kumwe na Innocent we ikibazo cyangwa icyumviro
eko cyuko mbona abo abanyamadini boreka bagakora imirimo yabo cyane babona hari ibidakurikije n'amategeko bakabeka bakabataza ibikurikije n'amategeko kuko nicyo ubundi nawumvise muri uyu mwaka nyine ukiburanje hari amashengero bugaye ngo amatipandi abatipandi se n'ayandi mashengero
Innocent ntabwo bafunze amadini nkuko Perezida wa Riprodor Pastor Mushimiyimana Pierre Damien bisobanuye u Rwanda leta y'u Rwanda yafunze insengero kandi nazo no kuzifunga by'agateganyo zitujuje ibisabwa n'amategeko urumva
yego
hanyuma ikibazo cyawe
ama icyo nabona rero kuri cyo batakoze n'amategeko nirabirondero babitange ahantu abo bandanye bakora cyo nicyo tubaze kihanye niyo handi batabitaje bako batokora kandi bitakwice n'amategeko bakamaze bakaraga ko bakwice n'amategeko ama bakaze bakabitanga bakaze bakabugurira amashingiro yabo
yee no sawa urakoze
yego murakoze namu kuri ya Amerika
dufite kandi na Maurice kuri telefone Maurice we
karame
wiriwe neza
ariko mwiriwe neza nire mo noneho nazo ntago ari Maurice nuko ari indi nomero nayo nakoresheje nanone
Remo Abdul Jalil
anga pasteri ari ibintu yantubije koko nibyo pe sibyo twari tujuje ibyangombwa ariko noneho nyuma aho twakoreraga n'inzu twakodeshaga twarabwiye noneho twebwe ni muduha uburenganzira dutanga inzu y'abandi turimo kuyikodesha ku mafaranga atubarwaho nabyo barabyanga
ni ukuvuga
yesu murumva aho hantu harimo uburenganzira
buretse twumvikane mwakodesheje inzu muyishyiramo umusigiti noneho iyo nzu ntabwo yari yujuje ibyangombwa by'abantu bagomba gusengera
ntabwo yari yujuje ibyangombwa pe turabyemera ibyo ngibyo
none se kuki mwebwe mutayitanze
umurenge warayifunze wazanye ingufuri urayifunga baro bazanaga ingufuri bagafunga
bafunga umusigiti noneho nyir'inzu
nyir'inzu ubwo ngubwo ni twebwe ikibazo tumugeraho ni ukuvuga ngo yakomeje kuducaginga ya mafaranga yakomeje kuduca amafaranga twakodeshaga
icyo ni ikibazo cyanyu ariko mwebwe mukodesha na nyir'inzu ntabwo ari ikibazo cy'umusigiti cyo ibyo bivuye uko mbyumva
ni umurenge wanze kudufungurira ngo dutange inzu y'abandi
nimugende mubwire nyir'inzu hanyuma musese amasezerano yo gukodesha
twarashishe none pasiteri hari ikindi kintu yavuze ni ukuvuga ngo hari izindi nsengero na nk'urugero nagwereza katolike hari ibyo nabo batujuje azi njye nk'urugero kuri njyewe ndi umwenjeniyeri hari ibyo batujuje ariko mu byo batujuje mbibona nk'ibyo babasaba muri raporo kuko iyo letere batwandikiye nyuma nko mu kwa gatandatu banyandikiye letere bambwira ko umusigiti nari nyoboye bawufunze nkurikije nk'ibyo katolike twari duhuje kuko ndabegereye cyane twari twegeranye n'urusengero rwa katolike nabo hari ibyo batujuje ariko ntibaduha uburenganzira ubwo ngubwo bumwe uba ngo katolike yo iri ku ibere niko navuga
aho ngaho mbese uwo musigiti wanyu uri ni hehe nimba pasiteri Mushimiyimana ahazi nabyo araza kubikwibwirira ni hehe
ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma mu kagari ka Kimaranza
reka rero pasiteri agusubize ndibwira ko afiteho igitekerezo urakoze
murakoze nawe
pasiteri
numvise igitekerezo cya Remo ariko ibyo avuga mu Rwanda ntabwo bishobora gushoboka kubera yuko ibijyanye no gukinga insengero bitari byujuje ibisabwa ntabwo ari igikorwa cyakozwe n'umuntu umwe ngo tuvuge ko yaba yarashyizemo amarangamutima aho hantu avuga yego ndahaza ariko ntabwo nashoboye kuhagera ngo tumenye uko ikibazo cye cyaba giteye ariko kuko igikorwa cyo gukinga insengero zitujuje ibisabwa cyakorewe mu matsinda kandi ayo matsinda yabaga agizwe n'abayobozi ku nzego zitandukanye ndetse n'amadini n'amatorero muri ayo matsinda yabaga ahagarariwe mu buryo rero nta kurenganya kwigeze kubamo urutonde rw'ibisabwa rwabaga ruhari hanyuma urusengero rutabyujuje rukaba ruhagaritswe rukarindira yuko ibyo basabwa byuzuzwa hanyuma kandi ababyujuje insengero zabo zarakinguwe kandi hamaze gukingurwa n'insengero nyinshi zamaze kuzuza ibisabwa sinibaza rero yuko ikibazo nk'icyo mu Rwanda gishobora kubaho kuko mu Rwanda ni ahantu mu gihugu gikorera mu mucyo
aravuga ati gatulika iri kwibera ubwo mu bwarashaka kuvuga yuko leta y'u Rwanda isumbanisha amadini
ibyo ntabwo bibaho kuko urumva leta ubundi ni umubyeyi hagati y'abana benshi se hari umubyeyi uvangura abana be ibyo birashoboka kuko ni nkuko nayo imaze kubivuga nta nubwo ari n'igikorwa cyakogeye n'umuntu kugira ngo gaturika ibari ijya kwibere kandi nta nubwo abahagarariye kiliziya gaturika aribo bari bari muri ayo matsinda bonyine muri ayo matsinda yagiye agenzura isengero habaga harimo abayobozi b'amatorero atandukanye ntabwo rero ari kiliziya gaturika yari muri iyo minsi kugira ngo tuvuge yuko yenda niyo yaba yari ikunze kwihindukiraho harimo abayobozi ku ba leta ku nzego zitandukanye harimo ndetse n'abayobozi b'amatorero.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na President wa Riprodor Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien ku bushakashatsi Riprodor yakoze isohora na raporo mbese icyegeranyo ku burenganzira bwo gusenga ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Erikia. Erikia?
Ndabumva.
Niko Erikia, iri zina ko rimeze nk'iry'abanyekongo uri hehe?
Ndi Tanzania, ndi Tanzania gari Erike.
Ehe. Ikibazo cyawe?
Ikibazo nagamba zina mu kugitaho, ari kujanye ni n'amasengero ya Katolika. Ne, ndabona mu ndabaze gitahura kurenda byinshi neza.
Uti?
Na kundi si kama alikuwa murabaza. Alikuwa tu kijani na katolika. Ukumuleta yake wale kuguru wa masengero.
Ntabwo ndi kukumva neza. Gatolika kugurura amasengero urashaka kuvuga iki?
Ni makubwa kuni atange sawa izi za masengero.
Yego.
Ndio tu mwalikuwa mazuka tena mazuka kuzungumza kwa kijana kijana kwa murabaza.
Ye baza.
Bavuga ati ukuntu bantangiye kugira amasengero byagenze gutyo.
Uravuga ukuntu bayafunze amwe atari yujuje ibyangombwa?
Ukuntu bayafunze
niko se Erikia, ibyo ngibyo ko twabivuze mu makuru cyane niko ye ubwo kuragira ngo Pastor Mushimiyimana afate iminota itanu agusobanura ukuntu kandi n'ubundi yabivuze ariko wari wakurikiye iki kiganiro?
Ewe, nabisobanurire gatonda byinshi kubera ndabizi akamaro kanini.
Reka noye kukuniganya ijambo hanyuma pastor aze kukwibwirira. Urakoze cyane Erikia.
Nange ndashima.
Pastor Mushimiyimana.
Ndakumva Toma, icyo kibazo cya Erikia nubwo turagerageza kugisubiza nubwo kiri hanze y'ubushakashatsi bwakozwe kuko ntabwo twagiye kureba uko insengero zagiye zifungwa ariko nk'umunyarwanda hari icyo mbiziho nk'uko nabibabwiye hari amabwiriza agena imyubakire y'insengero igihe rero cyari kigeze mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda muri rusange kuko muri rusange leta igomba kurebera abanyarwanda bose. Muri ubwo buryo rero yagenzuye insengero kugira n'imisigiti na za kiliziya kugira ngo harebwe niba zujuje ibisabwa.
Yego.
Hanyuma biza kugaragara nyine ko hari insengero nyinshi abanyamadini bagiye bubaka uko babonye batitaye ku mutekano bw'abazisengeramo. Insengero zimwe zubatswe nabi mu buryo zishobora guteza impanuka kandi zagiye zibaho mu Rwanda. Murabizi ko hari insengero zagiye zibwira abayoboke hirya no hino mu gihugu kandi hari n'insengero zabaga zirimo umwanda utakwihanganirwa ugereranyije n'aho igihugu cyacu kigeze. Bityo izo nsengero rero hagiyeho uburyo bunyuze mu mucyo bwo kubwira ba nyirazo yuko abo bireba abayobozi b'amatorero n'amadini ko zigomba kuba zikinzwe hanyuma bakuzuza ibisabwa zikongera zigakingurwa. Muri ubwo buryo rero hagiye leta yashyizeho amatsinda atandukanye harimo inzego zitandukanye harimo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere harimo inzego z'ibanze ni ukuvuga inzego z'akarere n'inzego z'imirenge ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero bagakora amatsinda hanyuma bagasura insengero zose bakazigeraho bakareba niba urusengero rwujuje ibisabwa. Urusengero rwujuje ibisabwa ntabwo rwigeze ruhagarikwa, hanyuma urutujuje ibisabwa hanyuma rukaba rukinzwe bagasabwa yuko ibyo bituzuye babyuzuza, harimo cyane cyane ibijyanye n'amasuku, harimo ibijyanye n'amasuku ndetse n'ibyo n'ibikoresho byo kubuza indangururamajwi kugera hanze ku buryo bitabangamira umutekano w'abandi banyarwanda badasengera muri izi nsengero. Nuko rero igikorwa cyagiye kigenda, kandi ni nabwo buryo icyo gikorwa kirimo kigenda mu rwego rwo kuzikingura, kuko abujuje ibisabwa n'ubundi babimenyesha inzego z'ibanze hanyuma zikagenzura zasanga bimaze gukwira hanyuma bagafungura urwo rusengero. Murakoze.
Pastor Mushimiyimana, president wa Riprodor, niwe turimo tuganira rero kuri ubu bushakashatsi ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda. Kuri telefone dufite Joseph na Ezekiel. Mbere yuko mbaha ijambo nagira ngo Pastor nkwibarize, kuko nduzi abantu bashaka kugaruka kuri ibyo bintu byo gufunga ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa, kandi twibutse yuko ari kuzifunga by'agateganyo. Ahubwo mu bushakashatsi mwakoze iki kintu cyo gufunga izi nsengero zitujuje ibyangombwa, muri rusange abanyarwanda babyakiriye gute?
Murakoze cyane. Nk'uko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje, twabajije abayobozi b'amatorero, nk'uko twabivuze ariya matorero impamvu twayahitanijemo 28 ni amatorero agaragara mu gihugu hose, mu turere twose tw'igihugu. Nubwo hari amatorero menshi twabibonye, ariko menshi ari mu mujyi wa Kigali. Twashatse rero amatorero ari mu gihugu hose, tubariyo tubaza abayobozi bayo, tubaza abayoboke bayo, ndetse tubaza n'inzego z'ibanze nk'uko mwabibonye. Ariko icyadutangaje cyane, twari tuzi yuko tuzasanga abantu benshi barababaye yuko insengero zakinzwe, ariko twatangajwe natwe no kubona yuko abantu 92% babo twabajije bose bishimiye kiriya gikorwa, cyane cyane bakaba barashingiye ku musaruro wakivuyemo. Bavugaga ko rero leta yari yaratinze ahubwo kubahwitura, ko ari nk'ubuhwitizi leta yabakoreye bakikebuka, hanyuma bagatunganya insengero zabo bagatsengera ahantu haboneye kandi hahesheje umunyarwanda icyubahiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nagira ngo nsabe Joseph na Ezekiel babe bashyize ku ruhande ibi bintu byo gufunga by'agateganyo ziriya nsengero zitari zujuje ibyangombwa, tujye ku burenganzira koko n'ubwisanzure. Joseph we? Niko, wiriwe neza?
Mukomere.
Uratangaza iki se rero kuri ibi ngibi by'ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga n'amadini n'amatorero?
Icyo navuga, nabona rwose biriya byari ibintu bikwiye, kubera ko nabonaga ko hari igihe kizagera abayoboke b'amadini cyangwa se n'abafite amatorero bakazajya barwanira abayoboke bitewe n'ubwinshi bw'ayo matorero. Wari gusanga bamwe babuze abafana, ugasanga bagiye kubahigira mu yandi matorero, ugasanga bibyaye ibintu by'induru.
Umva icyo kibazo pastori yavuze yuko batagikozeho ubushakashatsi, kuvuga ngo amasengero yafunzwe gute, ngo byari bigamije iki n'ibindi, yabivuze yabisobanuye nk'umunyarwanda nyine ukurikira uri no mu burenganzira bwa muntu, ahubwo gusha kuri ubu burenganzira n'ubwisanzure.
Nge akabazo ndashaka kumubazaho gatoya. Ese nk'umuntu muri mu bakoze ubushakashatsi, ntabwo baba baratekereje ku kintu cyo kuvuga ngo wenda hagenwe umubare ntarengwa w'amatorero kugira ngo bigabanye icyo kintu cy'akajagari? Sawa, akabazo kanjye karako. Murakoze.
Ye, urakoze nawe Joseph we. Pastor,
ndabumva
ibi bintu byo kuvuga ngo umubare ntarengwa w'amadini hari ibyo mwahuye nabyo mu bushakashatsi?
Okay, na ibyo ngibyo ntabwo twahuye nabyo, ariko no mu bushakashatsi twakoze amategeko abivugaho. Kuko ntabwo ushobora gushyiraho umubare ntarengwa w'amadini ukurikije amategeko uhereye ku itangazo ry'umuryango w'abibumbye, itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu, ukajya ku masezerano mpuzamahanga ndetse n'u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono atandukanye, yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imbonezamubano na politiki, yaba amasezerano mpuzamahanga mu by'imibereho myiza n'ubukungu, yaba amasezerano mpuzamahanga atandukanye u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono, ndetse n'itegeko nshinga, ndetse n'ariya mategeko yose nabarondoreye, nta tegeko rishyiraho umubare ntarengwa w'amadini, kuko abantu bafite uburenganzira bwo gusengera mu madini bakurikije umutimanama wabo uko babyiyumvamo mu idini bashaka, bipfa kuba bitabangamiye umutekano n'ituze bya rubanda. Ubwo rero nta mubare ntarengwa uhari wo kuba bavuga ngo mu gihugu runaka hagomba kubaho umubare w'amadini n'amatorero angana gutya.
Bigiye mu mategeko ubwo byaba binyuranyije n'ubwo burenganzira,
birumvikana yuko ubwo haba habayeho kubugabanya, kandi ntabwo buramutse bugabanijwe ntabwo ubwo burenganzira n'ubwisanzure byaba bicyubahirijwe, kuko baba baguhatira kujya gusengera mu idini cyangwa itorero udashaka.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda bambwiye ko Ezekiel Ndana babwiye nawe ko ategereje ku murongo wacitse, ariko turi kumwe noneho na Jeremy. Jeremy we, uratangaza iki?
Jena vuga ko ikibazo cy'abantu basenga no kucyitondera, kuko hari abantu usanga bagomba gutera akajagari gusa aho kugira ngo bumvire amategeko leta ibahaye, cyagomba kwicishiza haba kubera ko mbere inyungu abarondera. Yego,
urakoze Jeremy.
Murakoze namwe
Pastor. Ibi ngibi byo gushinga itorero umuntu yishakira amaramuko byo mu bushakashatsi mwabikomojeho?
Ubwo icyo ni ikindi, ubwo ni ubundi bushakashatsi twazakora, ariko ntabwo twabukozeho. Nta nubwo muri uyu mwanya icyo kintu ushobora kukivugaho, kubera yuko kuvuga ko umuntu yashinga itorero cyangwa idini ashaka amaramuko nta bushakashatsi twabikoreye. Twaba tugiye kugira abo dushinja ibintu kandi byagaragara nk'ibinyoma, kuko nta bimenyetso bihagije twaba tubifitiye.
Niko se Pastor, dutangira twavuganye na Remo waje kuba umuyisilamu afata izina rya Abdul Jalil, yaje no kugaruka. Ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhitamo no guhindura amadini mu Rwanda, ubwo bwisanzure n'ubwigenge nabyo birakorwa, birimakajwe, birubahirizwa? Ni ukuvuga leta yubahiriza ubwo bwisanzure n'ubwo bwigenge?
Murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi, ubushakashatsi bwacu bwagaragaje yuko abanyarwanda bagera muri hejuru ya 80%, bwagaragaje ko abo abayoboke b'amadini barenga 80% ubwabo aribo bihitiyemo amatorero basengeramo uyu munsi. Hanyuma abari hejuru ya abagera kuri 12% nabo bagaragaza yuko amadini basengeramo bayahisemo bakurikiye ababyeyi babo, cyangwa bakurikiye abagabo babo, cyangwa abagore babo. Ibyo nabyo ntaho bibangamiye na gato ubwisanzure bw'uburenganzira bw'abasenga, kuko haba bihitiyemo, haba bakurikiye ababyeyi cyangwa abo bashakanye, nabo ni uburenganzira bwabo bwo kubakurikira, kuko nta muntu wigeze ashyirwa mu idini cyangwa mu itorero ku ngufu mu Rwanda. Ibyo rero mu Rwanda uburenganzira bwo kwihitiramo idini usengeramo bukaba bwubahirizwa 100%.
Noneho ku bwisanzure n'ubwigenge se bwo kujya guhimbaza, kujya mu misa, kujya gusara mu musigiti, kuramya imana byo mwabibonye gute mu bushakashatsi hari ubwo polisi igira gutya tuvugiye ikajya ku musigiti runaka ngo ntimwinjira ibyo hari byo mwabonye
ubushakashatsi twakoze bugaragaza nkuko ubundi bitegiye ibyo muvuga by'ubwisanzure n'ubwigenge bwo guhimbaza no kuramya tubisanga mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye ryasohotse mu gihumbi kimwe 1981 mu ngingo ya 6 aho havugwa mu bwisanzure bwo kuramya no guhimbaza cyangwa gukora amakoraniro y'idini cyangwa imyemerere ndetse no gushyiraho ahantu ho gukorera ibyo bikorwa hanyuma rero mu Rwanda nta na rimwe ibintu byo kubangamira kuramya no guhimbaza bigeze bibaho keretse haramutse habonetse ikibazo cyo kubangamira umutekano n'ituze bya rubanda nk'uko bivugwa ndetse iri tangazo riranabyemera yuko ubwo burenganzira bushobora kugabanywa mu gihe byaba bibangamiye umutekano kuko niba abantu bafite urusengero bakajya kuramya mu rusengero bakibagirwa yuko urusengero rukikijwe n'abandi bantu kandi bose batarabo muri bo badasengera muri urwo rusengero birumvikana ko bashobora kubangamirwa bakaba nabo bafite uburenganzira bwo kwiyambaza inzego z'ubuyobozi bikaba zabarenze ibyo rero mu Rwanda hari igihe byigeze kubaho agahe gatoya bakebura abantu wenda bafunga ibyuma ahantu babaga babangamiye abantu baturiye insengero ariko kuri ubu ngubu baba abayoboke b'amadini n'amatorero nabyo ibyo basigaye babyitwararika ku buryo ibyo bikorwa nta hantu byumvikana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda
tuvuge noneho rero kuko yego umuyoboke w'idini runaka umuyoboke w'itorero runaka aragenda akajya gusenga ariko agahura na pasiteri agahura na imam agahura na padiri agahura na mbese abigisha reka tubyite abigisha
b'amadini
noneho imyigishirize y'amadini hari ubwo leta yinjira nimba ubushakashatsi mwarabikozeho leta yinjira mu birebana n'inyigisho amadini n'amatorero atanga
urabyumva amadini mbere yo kugira ngo akore ubundi bagomba kubanza kugira ubuzima gatozi kandi aba yaratanze amategeko ayagenga muri ayo mategeko rero haba hakubiyemo ibijyanye n'imyemerere yayo n'ibyo agamije kwigisha ibyo ari byo akaba rero kugeza uyu munsi amadini n'amatorero mu Rwanda afite ubwisanzure bwo gutanga inyigisho zayo nta muyobozi n'umwe uba bahagaze hejuru haba mu gihe cyo gusenga haba mu gihe cy'amateraniro amadini n'amatorero afite ubwisanzure bwo kwigisha abayoboke bayo bagendeye ku myizerere yabo kandi iyo myizerere baba baragejeje ku rwego rushinzwe amadini n'amatorero binyuze mu mategeko ayagenga
radio ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na pasteur Mushimiyimana Pierre Damien president wa Riprodor yakoze ubushakashatsi ku burenganzira bwo gusenga ku bwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda kuri telefone dufite Leonard we
Hello
wiriwe neza
yego ndabumva cyane gose
uratangaza iki kuri iki kibazo cyo bwisanzure bwo gusenga
ko mutabitse mu hake wendi ngaha mu ndi mu Burundi
yego
ndi mu ntara ya Ruyigi
yego
kibure nagira ndababaze
komeza turakumva
yena gomba ndababaze kucerekeye inyoni ibintu by'amadini ni kubera abantu benshi bakaba ariko barangira ibintu by'amadini kandi y'amadini kandi imana n'ibintu bose bitenda mutu
Leona sinzi nimba ubushakashatsi bwa Riprodor bukomoza kuri icyo kintu reka nyirubwita kwisubirize urakoze
namu
Pastor Mushimiyimana reka Pastor Mushimiyimana gusubize niko Pastor ibi bintu uyu Leonard wo mu Ruyigi abaza ati kuki haba amadini menshi kandi habaho imana imwe byo ndibwira ko bitari mu bushakashatsi ariko hari icyo wabivugaho
ntabwo biri mu bushakashatsi ariko nyine ibyo bijyanye na bwa burenganzira bw'umuntu n'ubwisanzure umuntu rero imana ni imwe mu by'ukuri ariko uko abantu bayiramya n'ukuntu abantu bayigeraho bayigeraho mu buryo butandukanye rero uko babyumva n'uko babishaka muri ubwo buryo rero bigatuma abantu bishyira hamwe bagakora itorero ryabo bijyanye n'uko babyumva n'imitima babo mu nama n'imyizerere yabo ukwiri n'uko bumva iyo mana bakwiye kuyisenga n'uko bayigeraho uburenganzira bwabo rero bituma habaho amadini menshi
radiyo ijwi rya amerika niko se pasteur
murakoze
mu bushakashatsi yego mu bushakashatsi mwakoze mwigeze muhura n'umuntu w'umubyeyi wavuze ati leta yantegetse ko umwana wanjye atajya mu idini twebwe dushaka
oya nta mubyeyi twigeze dusanga afite icyo kibazo buriya kandi yaba ari amatangazo nababwiye itangazo mpuzamahanga by'uburenganzira bwa muntu uko ribivuga kuko rivuga ko umuntu afite ubwisanzure mu myemerere mu by'umutimanama n'uburenganzira bwo gusengera mu idini ashaka ariko nigeze no gukomoza kuri rya tangazo ry'umuryango w'abibumbye ryo mu 1981 bigaragaza neza ko abana bakiri batoya ubundi amategeko ari amasezerano avuga ko bagomba gusengeraho ababyeyi babo basengera cyangwa se aho abishingizi babo mu buryo bwemewe n'amategeko basengera ariko ibyo bigakorwa mu nyungu z'umwana kuko umwana batarabasha kumenya kwihitiramo n'ubwenge n'igihagararo byatuma abasha gukurikira inzira yihitiyemo icyo gihe rero ababyeyi bafite inshingano yo kumuyobora niyo mpamvu iryo tangazo ryateganije yuko abana basengera ababyeyi babo basengera bazamara gukura bakuma hatababereye bakaba bagenda ariko ikibazo warumbanyije nta na hamwe mu Rwanda umwana umubyeyi yategekwa yuko umwana we asengera ahanyuranye n'aho asengera cyangwa aho yifuza kuba umwana ashobora no gusengera ahanyuranye n'aho umubyeyi asengera bitewe n'uko umwana n'umubyeyi babyumvikanye ntabwo rero ntabwo nta tegeko rinahari yuko byanze bikunze umwana agomba gusengera hahandi nabivuze yuko byose bikorwa mu nyungu z'umwana iyo umubyeyi abonye umwana yihitiyemo idini cyangwa itorero akumva ntacyo bibangamiyeho bizabangamiraho umwana amuha uruhushya akahasengera
ijwi rya amerika niko se pasteur mu bwisanzure mu burenganzira bwo gukora bw'amadini muvuga mu bushakashatsi bwanyu ko mwasanze nta buringanire bw'abagore n'abagabo buri mu buyobozi bw'amadini biteye bite
nibyo urakoze cyane dukora ubu bushakashatsi nk'uko mubivuze mu gihugu hose aho twagiye nababwiye ko twagiye tubaza abayobozi b'amatorero n'amadini ikintu kero cyatugaragariye ni uko mu by'ukuri abagabo nibo biganje mu buyobozi abagore bakaba ari bake cyane ku buryo iyo urebye umubare w'abagore uri mu nzego z'ubuyobozi bw'amatorero ubona ukiri mutoya uri hafi cyane mu buyobozi hakaba higanjemo abagabo mu by'ukuri uburinganire n'ubwuzuzanye twavuga ko muri urwo rwego ruri hasi
none se ko leta y'u Rwanda biri no mu itegeko nshinga ivuga iti reka dukore uko dushoboye rwose abagore byibura babe 30% mu nzego z'ubuyobozi ho muri ubwo burenganzira n'ubwisanzure bw'amadini leta ntabwo iraza kubabwira ngo kuki abagore bakiri 70% naho abagabo bakaba 93% mu buyobozi bw'amadini n'amatorero ntabwo baraza kubabwira
ntabwo barababwira ariko ntabwo twavuze kukigaragaza nk'ikibazo ariko buriya hari impamvu zishobora kuba zibitera nazo zitahita zikemuka uwo munsi nuvuga ko hakiri nk'inzitizi urabona hari amadini n'amatorero bagiye bafite amategeko abagenga atandukanye hari amadini ubwayo mu buyobozi usanga ayoborwa n'abagabo gusa ntabwo ndibuvuga yariyo
twayavuga kubera iki kandi bigaragarira buri wese mu bagatolika mu bayisilamu ibyo ngibyo birahari ntabwo twabyihisha twikomereze
hanyuma hari n'andi aho umuyobozi ajyaho akazava hari uko agiye muri pasiyo aho badatora ngo bagire za manda urumva ntabwo wamukuraho nta mpamvu kugira ngo umusimbuze umugore haracyarimo inzitizi ariko muri rusange twabonye yuko umubare w'abari n'abategarugori bari mu nzego z'ubuyobozi z'amadini uri hasi cyane
hanyuma mu bushakashatsi ntabwo mwahuye n'abantu bababwira bati ariko rero leta yari ikwiye nabyo kubyinjiramo hanyuma ikareba ukuntu ibyo bintu byakosoka
mu bo twabajije rega buriya amatorero n'amadini sinzi ukuntu nibo bivuge mu kinyarwanda ni abantu b'abakonservateri cyane
n'abantu bafite amahame bakomeza kugenderaho ntahinduke ntahindagurike
amahame y'amadini n'amatorero ntabwo ari amahame ahinduka uko bwije uko bukeye usanga baba bagendera ku bintu bya kera mu buryo kubihindura atari umunsi wa none n'imyumvire rero yaba iy'abayobozi yaba n'itorero n'amadini abayoboke b'amadini n'amatorero nayo ibiteye gutyo ku buryo icyo kintu kugihindura ntabwo ari ikintu umuntu ahindura uyu munsi ni ikintu gisaba kugenda umuntu yigisha asobanura ntabwo byahinduka uyu munsi cyangwa ejo
pastor abafasha Fatuma arimo asikarara arimo gushaka abantu ntugire ngo twigombye mu magambo wowe nanjye twenyine nuko imirongo ya telefone iri kumugora cyane ariko ntabwo atari kugira ngo ashake abantu tukomeze tuganire none igihe kibashakisha reka twikomereze ariko kandi nibutsa abatwumva ko uri pasteur Mushimiyimana Pierre Damien president wa Riprodor hanyuma turaganira ku cyegeranyo cy'ubushakashatsi Riprodor yakoze ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda noneho iki cyegeranyo cyerekana iki muri rusange abanyarwanda muri rusange bavuga gute ubu bwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga no kwihitiramo idini
murakoze cyane muri rusange ubushakashatsi bwacu bwagaragaje ko hejuru ya 92% y'abayobozi n'abayoboke b'amadini twabajije bagaragaje yuko bemeje yuko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu Rwanda byubahirizwa ushingiye kuri ya mategeko nababwiye yaba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza uyu munsi ushingiye kuri rya tegeko nababwiye rishyiraho ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere ushingiye kuri ya mabwiriza nababwiye ajyanye no kubaka insengero ibyo byose bigenzuriwe hamwe basanze uburenganzira bugiye bukubiye muri ayo mategeko basanze bwubahirizwa kandi n'abagaragaje yuko babangamiwe ni bake cyane bagaragaje ko ibyo byisanzure ari bukeya ni bake cyane aho cyane cyane hari abavuze yuko n'igikorwa cyo gufunga insengero cyababangamiye bitewe n'uko bagiye bakora ingendo ndende bajyaho insengero zujuje ibisabwa ziri ariko uwo mubare ni muto cyane ugereranije n'abantu 92 barenga 92% bemeje ko ubwisanzure n'uburenganzira bwo gusenga mu Rwanda buhari
none se bababwiye impamvu bahitamo amadini kuko nko mu cyegeranyo cyanyu muvuga ko umubare munini w'abayoboke b'amadini n'amatorero wiganje muri Kiliziya Gatolika mu baporoso no mu bayisilamu hari impamvu bababwiye bihitiramo ituma bahitamo ayo madini
twarabivuze muri iki cyegeranyo impamvu icya mbere nuko ayo madini ni aya kera mu Rwanda ya yageze azanye n'abakoloni amenshi akaba yarahageze mbere y'igihumbi 1962 ari amadini afite abayoboke benshi mu Rwanda hanyuma twarabivuze yuko urebye ibijyanye n'imyemerere bisa nkaho bigenda biba nk'umuco aho abana bagenda bakurikira ababyeyi babo mu buryo bw'imyemerere abahindura cyane ugasanga ni bake ibyo rero nibyo bituma usanga ayo madini yahageze kera mu Rwanda ariyo yiganjemo abayoboke benshi
bikaba byarabaye nk'umuco
yabaye nk'umuco twarabivuze mu bushakashatsi bwacu usanga iyo waho umubyeyi yagiye asengera abana bagiye bamukurikira abuzukuru n'abuzukuruza gutyo ugasanga byabaye nk'umuco iyo abantu barakomeje basengera nko muri Kiliziya Gatolika bakagenda bikaba uruhererekane cyangwa se mu baporo cyangwa mu bayisilamu ugasanga niko twagiye tubibona niko ubushakashatsi bwacu bwabigaragaje
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika turaganira rero kuri raporo y'ubushakashatsi bwakozwe na Riprodor ku burenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini n'amatorero mu Rwanda umutumirwa Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien no mu ba Pentecôte ariko turaganira ari president wa Riprodor ntabwo tuganira nkuko ari umwigisha niko se Pasteur
ndabumva neza
nubwo izo ngofero zombi mu byukuri twazikoresheje uri umwigisha uri pastor ubundi bivuga umwigisha nimba ntibeshya hanyuma ukaba n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu wowe ku giti cyawe n'umutima nama wawe ubona ko kubwisanzure bwo kwihitiramo idini bwo gusengera ushakiye igihe ushakiye bwubahirizwa mu Rwanda
rwose n'umutima nama wanjye ndabihamya yuko uburenganzira bwo gusenga n'ubwisanzure bw'amadini bihari mu Rwanda kuko nanjye idini ndimo nta muntu warinjizemo itorero nsengeramo nijye naryihitiyemo nanarigiyemo ndi mukuru mfite imyaka 27
mbere wari muri iyo dini
karame
mbere wari muri iyo dini
ntaryo
ntaryo
ntaryo nateraniragaho mbonye nta na rimwe nari narigize mbakirizwamo aho rero mpitiyemo mpitamo gusengera muri ADEPR
hanyuma uraniga uba pasiteri
kandi nta n'umuntu n'umwe wampitiyemo aho ngomba gusengera nijye nabyitiyemo n'abandi rero ni uko niko bimeze
iyo tuvuga uburenganzira n'ubwisanzure burya tuba dutunga agatoki leta ibuza abantu amahwemo noneho ubwo ngubwo wowe nta muntu wo muri leta wavuze ngo kuki ugiye muri iriya dini
reka reka ibyo mu Rwanda ntabwo bihari ubwo se ninde wakubaza ngo wagiye muri iri dini cyangwa ngo wavuye muri iri ngiri reka wenda nk'ababyeyi ariko se nka leta nka leta ibyo ngibyo irabishinzwe rega leta igushyiraho uburyo abantu bashobora guterana mu materaniro mu buryo bwubahiriza umutekano w'abantu aho kwisengero zigomba kuba zimeze n'ibindi n'amategeko agenga amatorero igashyiraho amategeko ariko ntabwo leta yinjira mu misengere cyangwa uko abantu basenga bizaba basenga bapfukamye cyangwa bicaye cyangwa bahagaze bakoma amashyi cyangwa se batuje ibyo ntabwo leta nta nubwo biri mu nshingano zayo zose nta nubwo ibi rero
akanyuma kugira ngo dusoze iki kiganiro hari ibihugu biba bifite amadini ya leta mbese abaturage bose bagomba gukurikiza mu Rwanda byifashe bite
ngira ngo ibyo biri no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda leta yacu ni leta idashingiye ku idini ni leta rayike niko mu
gifaransa babyita
gifaransa
ni
leta rero idashingiye ku myemerere
yego
niyo mpamvu rero ibyo biduha n'uburenganzira buri munyarwanda bwo kwihitiramo nta kimubangamiye na kimwe.
Pasteur Mushimiyimana Pierre Damien, Président wa Prodor, ndagushimiye cyane rwose.
Murakoze namwe Stoma.
Ijwi rya Amerika, ndabashimiye mwese uko mungana, murakarama.